Moko.
My tomato, weuko moyoni, nani kosharo, nani kosharo, nani kusagunako, furaha usoni, nikuonapo, nikuonapo, tabani, tabani, ni moyo wangu, unachojua kukupenda wewe. Penzi langu nikabaki mwenyewe. So kuachana, labda pange maulana, waseme wakinongona, usiku watakoroma, wako nimejazana, kwa urefu na upana, ndege tunaendana, uruka kwa kufanana, oh, I found you one in a million, I love you today and tomorrow, na wendo menta kwenye kilio, you jua kukupenda wewe. Na tumlanishe tani asijeingia kwenye penzi langu nikabaki mwenyewe.
Oh yeah.
Oh yes I do.
Oh, ah, ah.
Oh yes I do. Oh yes I do.
Mi nakupenda.
Genius.